Yeah. I think we came back. We came back for real. Yeah. You know what it is. Hey, vula lo mnyango skena go shova. Strati chiseke inhlamvu kusho umkhankazi yafohla. Connect blue mabo siyazi ngibona abanye beshova. Hlezi siphikile uqophe ngengidi bafuna ukufohla. Bahlangene ngenanda bayoxabana bodwa. Khuba yokuhamba ebusuku khona ofekulela khona. Ngenze nigga ndiza nekhova mina ihlamba zamagama nalo mshudo ngokhokha yamadoda ayapheli ngoba wena ozobona lapha gijima umgaqo vele uncinde sekhona sifuna le nyuka ugada phela sikucela siyakhomba sukudlandelela unye ekuhlezi khona ozoshona sikhale sokhoza ekhaya imoya emobi nekhokha sathi giyo ngethamba ezinye ihlome ngempompo hey kukuthi insizwa sukani boni kaliwa hloma ngokwisa siminxisa indoda sinsizwa kulapha sakhipha blaza akekho ngasimba phidibe noma ekade sidola sashisa kukhuthizwa sukani boni kaliwa hloma ngokwisa siminxisa indoda sinsizwa kulapha sakhipha blaza akekho ngasimba phidibe noma ekade sidola sashisa
madankaqumi fiki smasha kusiphuke nelindi ngikhume sigqi gidigidi nodansele sami isiginci sami izayibhema le ngidi bathi sidligile igidi ngama ngahlala kwisiqeki ile mishe eshakalombili ngamasha ngiqhumisangala sibe siphethe uqalaqala ngakugaqaba ngibiza uhwaqa inwelezeni uzoshaqa nginesiphandla kwiqakala ngikhule ngidla inkalakala nginempandla wethalalwa ngalwa nempi yasesandwane sigoqogoqe bini ungoqo guluva sofuqa imqondo ibili boco nogolokho nokholokho nekholo utikolosha hlinza impongo khani kuzovuka isibhicongo ubhokolosha veza ubuchopho wesilisa amasho nomqondo kini nizocula amagugu nina nikhule khulu ukuthi mkhulu kudulehle kudule thiphukule thiku uzophalaza ujakalase xa sungibiza umashotana nginolaka lwenkanyamba nginokulamba kwengonyama
hey kukuthi insizwa sukani boni kaliwa hloma ngekwisa siminxisa indoda sinsizwa kulaka sakhipha blaza akekho ngasimba phidibe noma ekade sidola sashisa kukuthi insizwa sukani boni kaliwa hloma ngekwisa siminxisa indoda sinsizwa kulaka sakhipha blaza akekho ngasimba phidibe noma ekade sidola
sashisa Pull up in the jack, I don't ever put your ass in my Hilux. This street is cold, all you need is selling ice cubes. For police, not NWA. If be kumis is famumba, kumis ango A. You put your cap in your back, utungzela ne pay cap. You never had this card like 43, sfiga ngo 10. Talk seal up on my hoodie, pretty tick chukulikan. Start this tattoo couple bako, simnigezu mape wool. If you wanna baptize, fully gate, shona ngene nanda tiamu. Not only old school, MC war rap, aksane sterilize. I'm a chef, mfagi pies after cookie, puminte nice. I don't shake hands, I don't trust little niggas, they play dust. So tell the Judas, Nazi situ chesa, vas daisele. Sfuna fige nanda, sfuna shincha manza, be wai.
Hey, kukuti sizwa sukani boni kaliwa. Hloma ngekwisa siminxisa indoda sinsizwa. Kulaka sakhipha blaza akekho ngasimba. Phidibe noma ekade sidola sashisa. Kukuthi insizwa sukani boni kaliwa. Hloma ngekwisa siminxisa indoda sinsizwa. Kulaka sakhipha blaza akekho ngasimba. Phidibe noma ekade sidola sashisa.